and heart united together seek rest in God's heart.
Inhliziyo nenhliziyo zimanyene sifuna ukuphumla kwinhliziyo kaThixo. Mawathi amalangatye othando lwenu avuthele ngokusondela kumsindisi. Yena eyintloko, thina singamalungu akhe. Yena ekukhanya, thina silubengezelo. Yena engumongameli, thina singabazalwane. Ungowethu, singabakhe.
Oh, come, children of grace.
Oh, izani bantwana benceba.
And renew your covenant.
Nize nihlaziye umnqophiso wenu.
Swear love and loyalty.
Fungani uthando nokuthembeka kumeyisi wethu ngokuvela kunzulu zenhliziyo zethu.
And if your chain of love lacks firmness and strength.
Kwaye ukuba amakhamandela enu othando ayasilela ekufumaneni amandla, yenzani isikhungo ade uthi uYesu akomeleze kwakhona. Oh, mhlobo othandekayo, manyana nomhlambi wakho ozinikeleyo ukuze bakwazi ukuba bamanyane kakuhle njengalo uqala. Ewe, manyana ngenyaniso le nina ngokwenu eniyimelayo. Konke kukhanyiselwa kucaca kwakho ngenyaniso.
Love, you have commanded that love.
Uthando oluyaleleyo kuba uthando kumele lwenziwe.
Oh, make the dead sluggish spirits full of life.
Oh, yenza umoya ofileyo ukudakumba ugcwale bubomi.
Light the flame of love.
Khanyisa idangatye lothando.
So that everyone can see.
Wo ukuze wonke umntu abone.
We as of one tribe.
Thina.
And also for one man.
Njengohlangolunye. Ngokunjalo simele indoda enye.
Let us be united as you are with the Father.
Masithi simanyane nje uba kunjalo kuwe kunye nobawo. Kude kwenze kuba apha kulo mhlaba kungabikho ilungu elahlukileyo. Uze uvumele ukukhanya kwethu kubengezele kuvela kuwe kuphela. Ukuzihlabathe uqaphele ukuba singabafundi bakho.
Dear brothers and sisters in the Lord.
Bazalwane nodade enkosini.
We warmly greet all of you.
Sinibulisa nonke ngokufudumeleyo. Nina niqhagamshelene kunye nathi kwilizwe lonke jikelele. Masiqale apha kule mini sikhumbula ukuba kule mpela veki idlulileyo xa sasivuyela iPentekoste, ndawuthanda ufunda ilizwi kwizibhalo ezingcwele kwincwadi yezenzo isahluko sesibini umqolo wokuqala ukuya kumqolo wamashumi amabini ananye. Ke kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentekoste baye bonke bemxhelo omnye ndawoninye. Kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengesomoya ovuthuza ngamandla sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Kwabonakala kubo iilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo. Lwa olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele baqala ukuthetha ngalwimizimbi njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Ke kaloku kwakumi eYerusalem apho amaYuda, amadoda awoyikayo uThixo, evela kuzo zonke iintlanga eziphantsi kwezulu. Sithe ke sakubakho esi sandi, yabuthelana inkitha, yadubadubeka, kuba bonke ngabanye babebeva bona bethetha ngezakowam komawabo intetho. Bathi nxa ke bonke bamangaliswa, wathi omnye komnye, kanene aba bonke bathethayo asingamagalili na? Kutheni na ke ukuba sibeve nje sonke ngabanye bethetha ngezakomawethu intetho esazalelwa kuzo? Thina mampati namamit namaelam nathi simiyo kwelasemesopotami, kwelakwayuda, kwanakwelasekapadoki, kwelaseponto, nakwelaseasiya, kwelasefriji, nakwelasepamfili, kwelaseyiputa, nasemacaleni elaseblibi ngasekerene, nathi bahambi baseroma singamayuda kwanabangeni ebuyitini ebuyudeni, thina makrete nama-arabhi sibeva bona bezithetha ngezakomawethu lwimi izinto ezinkulu zikathixo. Bathi nxa ke bonke bakholwa, omnye esithi komnye bakhohlwa, omnye esithi komnye, azi ingaba ifuna ukuba yintoni na le nto. Banye ke babehlekisa ngabo besithi bahluthi yiwayini enencasa. Ke kaloku Petros esuke wema nabashumi elinamnye, waliphakamisa izwi lakhe waphimisela ukuthetha, wathi kubo, madoda amaYuda, nani nonke nimiyo eYerusalem, makwazeke oku kuni niwabekele iindleba amazwi am. Aba banxilile njengoko nina niba kunjalo, kuba kuselilixa lesithathu lemini oku khona koko kwathethwayo kuthethiweyo ngomprofeti uYoweli kwathiwa, kuya kuthi ngayo imihla yokugqibela utsho uThixo, ndimthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama, baprofete oonyana benu neentombi zenu, anti amadodana enu abone imibono, namadoda enu amakhulu aphupha amaphupha. Ewe, ndaye phezu kwabakhonzi bam naphezu kwabakhonzazana bam ngaloo mihla, ndiya kumthulula umoya wam baprofete, ndenze izimanga ezulwini phezulu nemiqondiso emhlabeni phantsi, igazi nomlilo nentshinyela yomsi. Ilanga liya kusuka libe mnyama, lithi inyanga ibe ligazi phambi kokuba ize imini yenkosi leyo inkulu ibalulekileyo. Bakuthi bonke abasuku babelinqula igama lenkosi basindiswe. Bazalwane abathandekayo nodade, yanga oku ngokunjalo kungenzeka kuthi ukuze umoya oyingcwele uhle phezu kwethu kuko konke ukuzaliseka kwakho, ukuze yonke into engena kuma phambi koThixo ikwazi ukuba isuswe, iingcinga ezimnyama, izigulo, yonke into icociwe, yasuswa, yaphuma ngomoya kaThixo. Singxamele ezi ntsuku apho ngokunjalo siya kufumana okupheleleyo komoya kaThixo. Ewe, siya phambili kwayesijonga phezulu size silinde izinto eziza kuza, kodwa siyazi ukuba inkosi ikuthembisile kwaye inkosi iyakukuzalisekisa njengokuba waxelayo kwicebo lakhe. Asinyamezeleni ke ngoko, sibambelele, sime siqine, size silungiselele olwasuku luzukileyo lizawukuza. oluzawukufika ngokuqinisekileyo apho sizawube singalindelanga. Ngoko ke masilunge, silungele la mini izukileyo. Yaye iNkosi ngasilungisa, isenze silunge kuze xa yena esiza sithi ngokuqinisekileyo sibe silungile. Yanga iNkosi ngasikela umkhonzi wakhe ngumomeleze emzimbeni kumphefumlo nomoya, imxhobise ngayo yonke into ayidingayo ukuze ilizwi iqhubeke lithethwe kuthi ngendlela namandla. Masithandazeni sonke, masimele oku, sime ngenyawo. Bawethu osemazulwini othembekileyo, indumiso, uzuko nembeko alibekho kuyo igama lakho elihle, elingcwele, elizukileyo. Siyakubulela ngazo izithembiso ezihle ezinje, ezo sinokwakhela kuzo, ezo sinokubeka amathemba ethu kuzo. Nkosi, sisikelele ngale mini kwaye kuba yintando yakho, sivumele ukuba umoya wakho uhle phezu kwethu, sigcwalise namhlanje nje uba sihlangene apha. Nkosi, sidinga wena, sidinga ukukhokelwa nguwe, umoya wakho oyingcwele ukuba usikhokele kuyo yonke inyaniso. Sikelele namhla, phumelelisa yonke into njengokuba ugcebile. Siyakubulela Nkosi ukuba singaba lapha namhla sinokulindela okupheleleyo. Sisikelele, sikelele umkhonzi wakho. Siyakubulela ngendlela egameni lakho elimangalisayo elizukileyo likaYesu. Amen. Masifunde ilizwi likaThixo sonke phambi basithandaze. Ndithanda ufunda kumaGalati isahluko sesihlanu, mhlawumbi ukufunda sonke isahluko. KumaGalati isahluko sesihlanu, yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wasikhululela kuyo, nize ningabuyi nibanjwe idyokho yobukhoboka. Niyabona, mna Paulus ndithi kuni ukuba nithe naluka, uKristu akasayi kuninceda lutho. Ndiphinda ndingqina ke kumntu wonke owalukileyo ukuba ungonetyala lokuwenza umthetho uphele. Nibhangile naluka, nahlukaniswa, nahlukana noKristu, nina aba nigetyelwayo emthethweni naphalale libabalweni. Kuba thina ngomoya silinde kakhulu ithemba lobulungiso ngokwaselukholweni, kuba kwabakuKristu uYesu akunamandla anto ukwaluka kwanokungaluki. Into enamandla lukholo lusebenza ngothando. Nibe nibaleka kakuhle, ubani na osuka nithintele ukuba ningayithambeli inyaniso. Olo loyiseko lwenu aluphumi konibizayo, igwele elincinane liyayibilisa intlama iphela. Mna ndikholokisekile malunga nani enkosini ukuba aniyikucinga nto yimbi ke unikhathazayo. Uya kuluthwala ugwebo nokuba ngongubani na. Mna ke bazalwana, ukuba ndingaba ndisavakalisa ulwaluko, ndisatshutshiselwani na? Singaba sibhangisiwe njengoko isikhubekiso eso somnqamlezo. Akwaba bangazinqumla nokuzinqumla abaniqungaqungayo, kuba nina nabizela enkululekweni bazalwane. Kodwa ke musani ukuthi ukuyiphatha inkululeko leyo nivulele inyama ithuba, manisuke ngalo uthando nikhonzane. Kuba wonke umthetho uzalisiwe ngazwilinye ngeli lithi, uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako. Ukuba ke niyarhanyana, nidlane Lumkani ukuba ningagqitywa omnye ngomnye. Ke kaloku ndithi, hambani ngokomoya, naningasayi kuthi ke niyizalise inkanuko yenyama. Kuba inyama ikhanuka ngokuchasene nomoya. Moya ke, ukhanuka ngokuchasene nenyama. Ezo zinto ke ziphambene, ukuze ningazenzi izinto enisukuba nizithanda. Ukuba ke nikhokelwa ngumoya, aningaphantsi komthetho. Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama eyile. Ukrexezo, umbulo, ukungcola, uburheletyo, ukubusa kwizithixo, ukukhafula, intiyo, amakhwele, imisindo, amayelenqe, iimbambaniso, izahlukana, oomona, okubulala, okunxila, iindywala, nezinto ezinjengezo endinixelelayo ngenxa engaphambili njengokuba besendinixelele kade ukuba abazenzayo izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Ke sona esomoya isiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, bulali, uzeyisa. Akukho mthetho uchasene nezinto ezinjalo. Ke kaloku abo bakaKristu inyama bayibethelele emnqamlezweni kunye neminqweno neenkanuko zayo. Ukuba sidla ubomi ngokomoya, masihambe nokuhamba kwangokomoya. Masingabi ngabozuku olulambathayo, sithelekisane, simonelane. Kude kube lapho. Eli zwi lihle lingcwele likaThixo masimeni ukuze sithandazeni sonke. Thixo thembekileyo, siyakubulela ngazo zonke iintliziyo zethu. Ngokunjalo ngale mini yobabalo. Ngokunjalo ngayo le yure. Kakhulu kwengelizwi lakho elihle lingcwele. Eli uthe walithetha kuthi ngokuhlwa nje. Kwaye ngelaa xesha umkhonzi wakho uPaulus walithetha ebhekisele kumaGalati. Kodwa siyazi thini kuba ilizwi lakho lisenamandla amanye, lisenentsebenzo enye, owu Nkosi, ukuba uthe wanika inceba kwaye uthe waligcina ilizwi lakho, ligcinela thina kude kube yile yure, kude kube leli thuba. Kwaye namhla uthetha nam, uthetha nathi sonke ngalo ilizwi lakho elihle elingcwele. Thixo thembekileyo, inike ndenzele inceba, ngokunjalo usenzele sonke inceba ukuze sikwazi ukuva konke amazwi wena uthe wathetha ngawo umkhonzi wakho, ngabo bakhonzi bakho abapostile, ukuze sikwazi uwava, ukuze sikwazi ukuwathobela, ukuze sikwazi ukuwenza, ukuze siphile ngawe uThixo. Ngokuba sifuna ukungena phana ebukumkanini bakho, sifuna ukungena ezukweni lakho. Kwaye uthe wabeka phambi kwethu izinto ezingeno kuma phambi kwakho uThixo. Sinike ubabalo, nika ubabalo bomini bam Nkosi. Nika inceba kubo ubomi bethu. Apho kungekho njalo Nkosi, mhlambe usikline, usicoce. Siza nje ukuba sisiza phambi kwakho Nkosi, sizocela sicela inceba uThixo, sincede suse kuthi onke amatyala nokujobheka uNkosi. Nkosi, mhlawumbi ke ubonakala kulungile emehlweni akho Thixo othembekileyo, nika inceba ukuze sikwazi ukubona, ukuzibona esipilini selizwi lakho. Nkosi, kuze sikwazi ukuba sijonge kokulungileyo onkosi. Kodwa esipilini selizwi lakho asiboni into ilungileyo kuthi. Iba nenceba kuthi, ube nenceba kuthi sonke. Siyacela ukuba ube nathi kule yure uqhubeke uthetha nathi othixo. Sikelele bonke abo bangakwazanga ukuba lapha. Sikelela nkosi bonke abantu bakho kuzo zonke indawo. Kuzo zonke indawo nkosi. Sizisa kuwe abantwana bakho. Nabo banezidingo ezikhethekileyo nkosi ngokunxunguphala. Banenceba kubo. Ubasikelele. Ubenze bavuye othixo. Oh nkosi. Ngokunjalo siyacela uba ungasidluli. Sikelele othixo. Usincede. Lo ngumnqweno ovuwa intliziyo yam. Ngokunjalo nomthandazo wam egameni likaYesu. Amen. Indumiso nembulelo kuyo inkosi. Phantse ndaphantse uncumo. Kodwa sive ilizwe linamandla kakhulu. Kakhulu nangako umthandazo. Ilizwe kaThixo phambi komthandazo. Kumele ukuba lisomeleze ukuba sithandaze. Ukuze simeme sizazise. Kodwa ilizwi lisibiza ukuba sikwazi ukuzixilonga ngokunamandla. Ukuze silamkele kakuhle ngendlela eliza ngayo. Mhlawumbi kumele ukuba ibe yure yokukhuthaza. Iyure yokuzixilonga ingayintoni enye ebalulekileyo. Njengoba bendisazi uba ndibhale ileta ejikelelizayo ndifuna ukubeka nje ukuphendula okudlulileyo kwaye ndothukile ngaphakathi kakhulu kuba mna hayi omnye umntu hayi wena ndikuthetha oko ngentliziyo enyanisekileyo ukuba mna ngamanye amaxesha ndiwela kuzo kuko phambi kweendlebe zam. Namhla kubo bonke ubomi bam andikwazi ukutsho nakubani uba ibiphi intloko yakho okanye ubungayazi iBhayibhile ngokunjalo ngokunjalo. Ndiyixelele inkosi uba ndiza kusithwala esi sifundo ebesikrakra ebesinzima endiya kusithwala kude kube kuphela ubomi bam ngokunjalo ngokuba bekulolo hlobo nje ngoAdam emva phaya. Zangafumani isiqalekiso sikaThixo kodwa umhlaba kwakumela uqhekeze kwaze kwabakhona imithane nameva. Adam ngoncedo lukaThixo waphuma phaya nekhululekile idini laze elahlatywa ababini banxityiswa amafele. Thixo waze wayilungisa imeko yabo. Kodwa into eyamkhaphayo yayingeyonto engenye ngaphandle kokubantle. Kodwa sizungena kuloo nto ngoku. Sonke ngabanye apha sawuthi ngokuthuleyo nje umntu azifundele isifundo ngokwakhe. Kwaye kubalulekile ukuba singasishenqisele ecaleni kodwa sivume kuba ibe yintsikelelo kuthi. Ngokunjalo sizawuthi thetha ukuthi sonke asinazo siphinde sijongele phantsi nabani na. Asinazo siphinde sinikine iintloko zethu kuba sonke sisilele ngendlela ezithile ngokuhlonipha nje. Kwaye ukuba uyibona olo hlobo ubona omnye umntu engathi sisahluleki kakhulu ngaphezu kwakho ngoko ke awusashiyekelwanga ukuphendulela nabani na kodwa nomnqweno omnye ukuba uThixo ahambe nathi. kwaye ngokuqinisekileyo lo mntu uyakuphumelela. Ngokunjalo, ukuba akhange kuphumeleleke kwinto ethile, khumbula ke yena nguye umbumbi. Uye athathe izitya azijulele phaa kwivili lokubumba. Apho kuya kungasayi kubakho cebelo phukileyo ngendlela ekunoba ngayo kuthi. Kodwa ingxaki ebimbi uya kuyibumba ibe ntle. Ungandibuzi ukuba kunokwenzeka njani oku kuThixo, kodwa kulolo hlobo. Kuba sawufunda umzekelo phayana kumprofeti uYeremia endaweni yakhe ukuba inkosi inako ukukwenza oku. Kwaye ithi nje ukuba akaphumelelanga kwisitya esinywa kubumba esitsha, kuthi ingaba ngamacebo ophikileyo ophukileyo ingabi zizitya zephakade, kodwa uya kwenza ezintsha ezinokusebenziseka ngathi. Sinikwe ilizwi njengoba sele nditshilo ukuba lisibetha sonke swele emhlabeni, kodwa ngokunjalo yasiphakamisa. Nantso ke indlela kaThixo, ukukhalima kodwa ngokunjalo ukuthuthuzela. Kusoloko kulolo hlobo. UThixo zange washiya mntu ekunxunguphaleni. Uba kumele anyelise into ngoku wenza njani? Ngamanye amaxesha enokuqiniseka okukhulu ngalo lonke ixesha, phakathi kwayo yonke into uThixo ayenzayo, intuthuzelo, ithemba liyakushiyeka. Asimazi uThixo enye indlela ngokuqinisekileyo. Ukuba sithathe sibhalo okubalulekileyo, akekho umntu ophuma ekhululekile kuThixo. Akukho umntu onokuthi inkosi ndazigcina ezi zinto ndisesemtsha. Lo waxela inkosi oku wabuya umva. Ngaba kunyanisekile oko? Ngaba sivile intshumayelo kaMzantsi uBranham okanye seza evela kwindoda esisityebi? Ewe, indoda eyathi, "Nkosi, ndakugcina oku konke ndisesemtsha, uphantsi, uphantsi." Kwaye abaninzi baphezulu. Ngoku ayomeko yethu ethi, "Thixo, konke oku noba kubhekisele bani, kodwa ndiziva ingathi akuthethwa nam." Ukuba leyo yimeko, ngoko ndinokuba ndicebise ukuba sihlale emakhaya. Ukuba ukuzilungela okungako kuyasindisa, ngoko andazi nokuba uThixo angathetha nathi kwakhona. Kuphela abo ilizwi likaThixo lithetha nabo ngenyaniso ngokuvela kwinzulu zentliziyo zabo. UThixo usenalo amacebo ngaye. Ukuba ilizwi lakhe alinanto enintsi elithethayo kuthi, alisathethi nathi, ngoku andazi uba yintoni enye edinga uba yenzeke okanye uThixo awukwenzayo. Siyaxelwa ukucacileyo apha uba inyama ikhanuka ngokuchasene nomoya, nomoya ukhanuka ukuchasene nenyama. Enye ingcwele, kwaye singakholwa okanye singakholwa. Okunye kokukaSathana phakathi naphakathi ngumntu. Umntu kungaba uqhutywa ngumoya okanye yimimoya. Enye umoya kaThixo
all the fruits of the Spirit come.
Abo zonke iziqhamo zomoya zivela khona. Enye ke imimoya. Kakhakhe ngifuna ukucacisa oku ngelizwe elinye phaa kwincwadi kaYokobi efundwe amaxesha amaninzi. Ubonisa nje ukuba ayingomntu kuphela kodwa kukhona notshaba wenza into yakhe. UYakobi isahloko sesithathu so umqolo weshumi elinesine. Ke ukuba ninomoya okaka neyelenqe entliziyweni zenu musani ukuyiqhayisela nokuyixoka inyaniso.
This wisdom descendeth not from above.
Obo bulumko asibubo obuhlala phezulu boba semhlabeni bobemvelo bobedimoni. Singacinga uba ubulumko obunjalo bubulumko bethu. Hayi hayi hayi, asinabo bubulumko obunjalo nobuqhophololo. Ukuba ezi mpawu zitshabalalisayo umona ukaka kunye neengxabano zinjengokunxila nje kunye nokukhotyiswa kwecuba kunye nezinye izikhobo. Noba siyafuna ukuvuma okanye akho njalo, kodwa akho mntu ayisazi malunga nezibophelelo apha nezibophelelo phaya. Kodwa kwiminyaka embalwa edlulileyo zonke iintlobo zezinto zithe zashukuma zade zajikelela zakwindawo yonke. Ngoko ukuqhelana nento kuthe kwasasazeka. Ngoku ngokunjalo ukuba amakholwa nawo aqhelene nento noba kukuqhelana nokukhalaza okanye noba yintlobo enjani yesiqhelo sento, ngokukhona into egwenxa. Ngoku likhona idimoni, ayikho enye into. Ngoku ndafela kwinqaku apho ndiqala ukholo ukuba linyaniso kwintetho apho ndithetha ngayo malunga nokhupha idimoni. Inkosi yayitheni phaa kumyalelo omkhulu ithi nize niyokhupha iidimoni? Ngokunjalo kuMateyu isahluko seshumi nakuMarko isahluko seshumi nesithandathu kuyo yonke indawo kwaye izinto ezinjalo ezikhoyo apho. Kwaye ndifuna ukunikhumbuza naxa uMzantsi uBrenham wanika laa mfanekiso malunga nokutshaya ngokunjalo nokunxila xa wathi lidimoni eliyalipha kwaba bantu elenza ukuba baqhelane nale nto. Ngoku liyabaqhubela ukuba bakwenze okuya ngokuba lifuna ukudla lihluthe ngesaa siqhelo sabo, kodwa lidimoni eli liphakwa abantu elibenza ukuba babe ngabakhoboka ibenza ukuba baqhelane nayo loo nto ukuze bangakwazi ukuzinceda. Ngoku siya kuthi owu bethu mzana othandekayo, mzana uFrank, ungubani uba uthethe ungubani ngubani lo othetha naye ngokuhlwa nje? Andithethi namntu, mna ndivumela nje ukuba ndithethe oko ndizibuza kona nam ukuba kwenzeka njani kum, ikhangeleki njani na entliziyweni yam. Ngoku uyawukwazi ke uba ngokukhawuleza ingxoxo mpikiswano ingasoloko iqala apho kanye, ayikho enye indlela. Ngoko ke nye umntu angaqhayisa axoke malunga nenyaniso.
This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual.
Ngokuba uthe wangqina ukuba ungumntu omtsha bukako budala nezinto ezindala zisekho, kwaye ilizwi kaThixo liyasixelela obu bulumko hlanga buvela phezulu kodwa bobumhlaba boba semhlabeni boba emvelo bobe demoni
and it goes even further
kwayaqhubeka nzulu nje kuba apho kukhoyo umona neyelenqe kubakho isiphithiphithi nemicimbi emibi ngebona ubulumko baphezulu ukuqala bunyulu uze bube boboxolo buyancendezela uthozame kakuhle uzele inceba neziqhamo ezilungileyo abunankani abunaluhananiso isiqhamo ke sobulungisa sihlwayelwa ngoxolo ngabo benza uxolo sibuyela kumxholo omdala ngoku ndiyazibuza kwakhona ukuba kumele sihlale sijonge izilungiso ezintsha ndiyakhunjuzwa nje kwintshumayelo endala malunga nomvangeli wamisintente wabiza ngelizwi elikhulu esithi indlela ngoku eyesu wokwethu iye yalungiswa ngeenjongo ezintle oko ke yayiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo qanda kuvo kodwa yathi kum ayonguqu kodwa yinto esigqiba ukuba siyenze ngokuba sinokwenza okuya kubomi bethu bonke kodwa kunceda into khona into ekumele yenzeke ngaphakathi kuthi ezawuthi thathe ezi ziqhelo ezi zinto zingezizo ezikathixo ziphume kuthi asikwazi uzicinezela nje okanye sizithomalalise okanye senze ngathi azikho bhaya kumele ukuba ziphume andithetha ukuthi uthixo kumele enze njalo kodwa phambi kokuba oko kwenzeke kumele siqaphele asinawuma phambi kwakhe
silohlobo
asinakungciba ngokungciba okutsha phezu kokunye ukungciba okudala kwingubo endala kodwa kumele kuthi ngenye imini kusuke ize into entsha yenzeke ngoku ayizonjonge ezintsha ezilungileyo kuthixo kodwa kumele ube ngamava amatsha kuthixo ubani onawo umnqweno wale nto ngubani osakubambayo oku ngubani lo ilizwi likathixo elisathetha naye apha siyaxelela ukuba inyama ukhanuka ngokuchasene nenyama nomoya umoya ukhanuka ngokuchasene nenyama ngoku kuya ngapha nangapha bubunzima kuyaqhubeka nje kwaye oku ezi zinto ziphambene ngoko ke asikwazi ukuba sizenze ezo zinto sibe sithanda ukuzenza kodwa ukuba sikhokelwa ngumoya asikho phantsi komthetho ngoko iza ke ngoku itsho ngamandla ngoku iyabonakala ke imisebenzi yenyama eyile ukrexezo umbulo ukungcola burheletyo ubusa kwizithixo ukukhafula intiyo inkani amakhwele imisindo amayelenqe imbambaniso izahlukana oomona okubulala okunxila iindywala nezinto ezinjengezo ezi zizinto ezisibamba kwixesha elide emva kwexesha elide singamakholwa kwaye ndiyacinga ukuba kumele sikuthathe ngokubalulekileyo mhlawumbi uthixo hayi mhlawumbi kodwa uthixo wayethetha okulungileyo ukuba asishukumise asenze siqaphele ukungxama kokuba namava kunye nothixo Ukuze sithi nje ngokulula Nkosi, ayisebenzi ngolo hlobo. Uyazi ukuba abantu bathanda ukukhawuleza bathatha amacala. Kusasazeka ngokukhawuleza ulunye, kusasazeka ngokukhawuleza ezi zinto. Kube sekudlule ixesha ke ngoku, kodwa ngethuba ezi zinto zisaphumayo. Ngoku xa zithi ziphume, kuphela xa zilapho. Awunakukhupha nto ibe ingekho phaya. Ukuba iyaphuma ngoku ikhona. Ngoko mhlawumbi uThixo ayivumele ukuba asazise ukuba ningadluli kuyo. Kodwa qaphelani ukuba ndineenjongo ezilungileyo ngani. Kuba oku kusabhekisele kuwe, ngoko awuyiyo le nto kumele uba uyiyo. Ngoko thetha ukuthi uThixo ufuna sonke sincedeke ukuze indalo entsha, ubomi obutsha buze buhlawulwe, bukhululwe kwinto yonke ekhoyo apha eyoyo umntu emhlabeni, ukuze sibe ngabantu abatsha ngalo igazi likaThixo, ngamandla egazi elizwi nomoya. Abantu abaqaphelayo ubuqhinga bukaSathane xa esongeza into ethile, xa evusa ulunya othile okanye ulunya umone endaweni ethile, kwaye kwenzeka ngokukhawuleza oko. Akupheleli apho ke, siyabona ukusukela ekuqaleni pha uKayini no-Abheli, yayilulunya olwazanayo loo nto nomona, kwaze kwayiwa ke ekubulaweni komntu. Ngoku kumele sibe ngabantu bokomoya. Kodwa hayi kwiinjongo ezilungileyo, nguThixo kuphela onokuvelisa oku kuthi. Kodwa sinohlazo nzulu elihlazweni, kodwa sibe nokungafihlisi, sithembele kuThixo ukuba ubudlelwano obuqhagamshelene kanjani kumele be khona kuthi, nobudlelwane esinoba nalo kuThixo kumele iintliziyo zethu zibe njani omnye komnye, kwaye uthando lwethu lokuqala kumele lume kanjani sukela ngoko. Ukuba bekusiya ngam benothatha imigqibelo yangokuhlwa sihlangane ukuba sazane. Asazane?
Yes, shall I say it again?
Ewe, mandikuthethwa khona.
We don't even know each other.
Asazane?
It says in the book of Acts.
Ithi incwadi yezenzo.
They came together daily.
Babehlangana imihla yemihla.
No one had anything of their own in mind.
Akekho umntu wayenento yakhe engqondweni. Bonke babenento yomnye nomnye, bemanyene ngoluthando olunye lungcwele. Kwaye uphantse ucenge ukuba ube nobudlelwane nomntu. Akukho nto iqhubayo, khona okusilela okukhulu. Ndiyakuxelela, ndiyaxobhaxobheka njengolwandle, sondela kakhulu ukubuya kwenkosi, sondela kakhulu kude kube kwiintsikelelo ezinkulu zikaThixo. Silapha kule meko, ndiyaqaphela kuphela izolo ebusuku ukuba kumele uqaphele kanjani xa uxelela ubumzana ubani bani. Kwaye uba uvi macala omabini, ngoku yinto enecala elinye, ngoku uyayazi into elicala elinye. Soloko ilahlekile, soloko ilahlekile. Eyona nto kukuba ungavi naliphi na icala. Eyona nto kumele ubeke yonke into phambi kwenkosi, kukhali. Nantso eyona nto ebalulekileyo kodwa sisesemhlabeni. Ezi zinto ziyaqhubeka zisiza kuthi. Singathini ke okungazo? Ngaba uThixo angasisebenzisa asincede kwiimeko ezinjalo asigcine. Kuba singafumana nje nqaku apho inkosi ingakwazi ukuba iphawule le ndawo kuthi sonke ngabanye ukuze sazi kakuhle ukuba kumele sibephi. Kuba phaa nantsa indawo yenxaxeba zam iphela phaya. Leya indawo kamzalwane, leya indawo kadade noba ingangubani. Kwaye singathandaza kuphela sithandazisana kungekho mntu othetha nanto esenza intetho esingakhawuleza sibe ngumthwale kwesithathu okanye kwesine. Kwaye ujonga phambili athi abazalwane bashumayela phaa kodwa okuya nokuya mhlawumbi akubonakali kulungile kunjani ntanda. Mele sisuke kuzo zonke into ezinjalo siqaphele ukuba liqhinga lomtyholi ukuze atyale iyantlukwano ukungathembani nayonke ke into ihamba noko ngokuze ukungabi mxhelomnye nokuzenzela izinto zakho nayonke into ihambe nayo. Hayi uThixo ufuna ukwenza ntsha, uThixo ufuna ukwenza into kwaye silivile ilizwi lakhe. Ilizwi lakhe liyimbewu le sithe samkela. Akekho umntu wokuvelisa isiqhamo somoya ngokwakhe. Mandikuxelele nditsho nobhaptizo lomoya aluyi kuphumelela uba imbewu engcwele elizwi ayikhange ifumane ingcambu kumntwana Thixo. Kumele kube khona ityatyambo, umthi apho kovela khona iziqhamo. Ayinovela uba izimele nje emoyeni kodwa kumele ukuba ivele ngokunzulu kwingcambu ngokubhaliwe apho ukuba kodwa iziqhamo somoya luthando, luvuyo, uxolo, ukuzakade umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, ubulane, ukuzeyisa ngoku awuzi nanto kuwe kodwa uThixo yonke into izise ngoKristu. Kwenye intshumayelo ngoku esiyiguqulelayo ngoku umjani Brana uyayicacisa ukuba xa uThixo egqibile indalo, umsebenzi wendalo kwakungasekonto kuyoba ayenze. Wayenze yonke into waphuma. Kwaye xa sifunda umnqophiso omtsha uKristu okunjalo eziphumelelise zonke izinto wahlala phantsi ngasekunene kobukhosi bukaThixo walinda zade zonke iintshaba zenziwa isihlalo seenyawo zakhe. Uyenze yonke into kwaye njengoba uThixo engumdali beke umyalelo kulo lonke ilizwe jikelele. Zonke into iqhubeka ngokwelizwi lakhe alithethileyo. Ngoko uThixo othe waxolela wasihlangula kuKristu uthe wabeka ilizwi kwibandla lakhe elihlanguliweyo kuze yonke into iqhubeke ngaye ngokwelizwi lakhe. Ngoku kukude akanani, ngaba sikude akanani kumyalelo ongcwele? Kwaye ngokunjalo sithe sasondela kuyo ngokuqaphela ukuba izinto azinakuqhubeka ngolu hlobo. Andifuni ukukhulisa ukungakholwa kobani ngokuba sithe ngokuqinisekileyo safumana ngokwaneleyo kuthi kumaxesha apho singenzi ngokulungileyo. Kodwa hayi, sifuna ukuhlala sinyanisekile ukuba siyakholwa uba zonke izinto kumele ukuba zibuyiselwe. Ngoku ke ayikho enye indlela kukuthi nje enkosini, ooThixo, njengabazalwane bethu noodade bethu bathi baba namava ngawe ekuqaleni,
want to experience you.
Nathi sifuna ukuba namava ngawe.
What good is it for us?
Kunceda ntoni apha kuthi?
To have heard the word.
Ukuba sithe salivilizwe.
And not be ready at the end.
Kodwa sibe singakulungelanga ekupheleni.
Thanks be to God today.
Mbulelo kuThixo namhla.
He has put an end.
Uthe waphelisa kuko konke okusilelayo.
In the end,
ekupheleni,
God wants a pure bride, a bride of Christ.
Ufuna uThixo umtshakazi ohlambulukileyo, ohlambulukileyo umtshakazi kaKristu ongaxutywanga, ongenanzame ezithile zethu, kodwa sithe saxelwa nguthi saxolelwa nguThixo. Umtshakazi lo angenza yonke into, lo othe wazenza wafumaneka kuye. Kukhona ukunxanela okukhulu kum ukuba uThixo ngathi kwakhona abe nenceba kuthi kwimvakalelo enyanisekileyo yelizwe ukuze kwaziwe okusasilelayo kuthi sonke ngabanye. Emva koko asisagwebi mntu, singajongeli phantsi mntu, kodwa sijonge emhlabeni eluthulini olo sathatyathwa kulo. Ngoku siye kuThixo ezulwini, apho sinoya ngobabalo okubini kokwandawoni. Kwelinye icala inxunguphalo lwethu nantso ke into ethethwa sizibhalo ithi, bhombolozani nimemelele nina niva unxunguphalo lwenu, yeya kwabo bangasakuvayo, awo bakudlulayo bacinge kubo uba hayi konke kulungile. Hayi, akunjalongo. UThixo wethu ufuna ukwenza ulungelelwano olungcwele ngaphakathi kuthi. Asinawukwazi ukukwenza, singazicinezela izinto nje kakuhle, kodwa okwakuncedima mna ngokwam ndinxanelwe ngentliziyo yam yonke uThixo ukuba enze into egqibeleleyo. Sawuqhubeka sibe ngabantu, kodwa hayi abantu abagcwele lulunya no enyuzo, sigcwele ngumbulo, sigcwele buburheletyo, bubugqwirha, nokungabikho mqhelomnye, nomona, nokuba ngamaqela, nolunya, iintshaba, ubunxila, ngokunjalo. Kodwa sibe ngabantu abo le ndawo yesibini izawuzaliseka kubo, ukutsho ukuba iziqhamo zomoya zityhileke. Oku kwenzeka kwabo bathe baba namava ngentlawulelo, kwaye bazana nodade. Sithe sagxinisa apha ngokunjalo, siguqulele kwintshumayelo kaMzantsi Brenham inguquko. Kumele ukuba ibe namava ngempendulo evela phezulu. Wonke umntu oguqukileyo udinga impendulo engcwele, kwaye sithe sahamba koko ucacileyo nje, kwaye ndiyathemba uba siyaqonda okunjalo. Umoya kaThixo sele usebenza ukhokelele nguqukweni. Umoya kaThixo uthunyelwe uba uvule amehlo ehlabathi ukugweba isono, ukuqinisekisa ngesono ngomgwebo nobulungisa. Kakuhle kakuhle umoya kaThixo usebenza kwabo baqala kumsebenzi, bathi babe ngamakholwa. Oku sonke ke singakhumbula ukuba umoya kaThixo usebenza ngendlela enamandla, kodwa oko ayisosiphelo sokusebenza komoya. Kumalunga nenguquko yesono, yobulungisa, yomgwebo. Ngoku kukhokeleka kwinguquko ezawukusa ekwenziweni kutsha, kuya kukuzalwa ukutsha kude kube sekugcwaliswa nokutywina kuze kungabikho nto ezawusilela ngenyaniso kuze sibone lonke ilizwi esilifundayo ngendlela elithile ligwebela ubomi bethu. Xa kubhaliwe kwathi lo unithambisa ngomoya wakhe ngokusithi ewe Nkosi okukwenzekile. Xa kubhaliwe ukuba nenziwe batsha ngomoya othe wathululwa ngokuyinxenye gxebe ngokukhulu ngokusithi ewe Nkosi kwenzekile. Xa kubhaliwe kwathiwa nithe naxhotyiswa amandla avela phezulu sithi ewe Nkosi kwenzekile. Kodwa ukuba sikwazi ukuthi ewe Nkosi kwenzekile kumele sithini? Ngoku kumele sikwazi uba sinyaniseke phambi kothixo sithi kumele sikwazi ukuthi othixo wam akwenzeki ngoku ngosiqhubeke. Emva kokonke udweliso luqhubekile siqaphele uba oku akwenzeki ngoku noku akwenzeki noku akwenzeki. UThixo afuna ukusilahla ukuba siswele amakhaya kodwa ufuna ukusixela ucacileyo ukuba bantwana bam kuba nifuna uma phambi kwam ngoko lonke ilizwi likaThixo kumele lizaliseke kuni. Ngoko sonke isithembiso kumele ukuba senzeke kumele kube khona ukukwenziwa kutsha kumele kube khona ukuzalwa okutsha ngoku kumele kube khona indalo entsha ukuze ubomi bam ube kuni moya wam ndikwazi ukuzisa uhle uthululwe kuni kuvele isiqhamo sawo umoya ngoku konke oku kumele kwenzeke. Ngoku konke oku kumele kuze njengoba benditshile uba ndiyakubona ukusilela kwam kude kufike kwinqanaba lokuba ngenyaniso andinakunyusa ilizwi lam ndikhwaze apha kodwa ilizwi likaThixo lithetha nathi sonke ngokulinganayo. Bonakala ukuba kum iNkosi ayisiniki nje isandla esinye kodwa izandla zombini kwaye iyazivula funa ukuthi kuthi mamela ndineenjongo ezilungileyo ngawo ndifuna wena ukwazi ukuma phambi kwam ngalaa mini. Ngoko uThixo uyasibonisa indlela kwaye ndikholwa nditsho nokukhalinyela okukhulu xa kuthethiwe ngothando ngoba usemazulwini siyaqaphela ukuba amafutha agqubuthele ajikeleza yonke into asikho sekungucinezelekeni kodwa someleziwe ngamandla ngokholo sithi Nkosi ethembekileyo vumela lonke ilizwi nenyaniso libe yinyaniso ebomini bam. Xa iBhayibhile ithetha malunga nokuzalwa ukutsha sithi Nkosi ndifuna ukuba namava njengokuba kubhaliwe kwincwadi kaThixo njengokuba uthe wanenjongo zayo uthe wakwenza wayalela kwaye ngokunjalo ngawo onke amava kuphela apho ke siyawukwazi ukuba sithunyelwe sisuke kumandla okuqala ukuya kowesibini kanye njengoba kubhaliwe mhlawumbi kuyohane isahlulo sohlanu qolo amashumi amabini anesine qolo webhayibhile othandwa ngumzana uBranham kuwathetha apha ibhayibhile ithi nene inene ndithi kuni lo uliva ilizwi lam akezi ekugwetyweni uphume ekufeni wangena ebomini. Mandiyifunde nditsho ukuthi yayi isenjalo uYohane isahluko sesihlanu qolo amashumi amabini anesine asiyibona uba yiyo na ewe yiyo uYohane isahluko sesihlanu qolo amashumi amabini anesine ithi Nene inene ndithi kuni lo uliva ilizwi lam akholwe ngulo wandithumayo unobomi obungunaphakade akezi ekugwetyweni uphume ekufeni wangena ebomini kodwa ukakutshintsha inyaniso yokuba uba ukunjalo kubhaliwe pha kwabaseefeso isahluko sesine inkolo amashumi amabini anesithathu ngokuba nihlaziywe ke kuwo umoya wengqiqo yenu nimambathe umntu omtsha othe ngokukathixo wadalelwe ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso ngoko sixelele kungoko ke ndithi ahlani ubuxoki thethani inyaniso elo nommelwane wakhe ngokuba singamalungu omnye elelo mnye qumbani ningoni ilanga malingade litshone nicaphukile kananjalo musani ukumkhwelela indawo umtyholi lo lowo ubayo makangabi seba kanye ke makabulaleke esebenza kulungileyo ngezandla zakhe nakonke okubhaliweyo apha umqolo wamashumi amabini anesihlanu nayo ubalulekile siphila ngokomoya ngokunjalo asihambe ngokomoya asinawukwazi ukuba sibe nenye ingekhwenye ukuba siphile ubomi bomoya kwimihla yethu ngemihla yomihla sibe nesiqhamo somoya ngalo ubabalo nalo nginqaku ukuba siphila ngokomoya asihambe nokuhamba ngokomoya masinganqweneli uvuko olulambathayo sigrenyana simonelana ungabona kumoya uphelaphi apho uhamba ngokomoya kuphelaphi nalapho uqala khona ke ulunya apho ubakho uzuko olulambathayo ukuthelekisana ukumonelana kodwa ukunjalo uzivumela ukuba ukhutshelwe ngaphandle kwendawo yokugcina emva koko ewe ukumonelana nakonke oku kumele kukhutshwe ukuba side enyaniso othixo wam yenza into ngaphakathi kwethu nakuthi kwenzele uzuko lwakho asibe namava ngenguquko ukwenziwa ukutsha uzalo kutsha ukubhaptizwa ngomoya oyingcwele nangomlilo ukutywinwa ngomoya njengoba uthembisile elizwini lakho nanjengoba uthe banika abazane bethu noodade ekuqaleni ngoku sonke siyafunda siqhubeka kumqolo weshumi elinesithathu kuba nina nabizelwe enkululekweni bazalwane kodwa ke musani ukuthi ukuyiphatha inkululeko leyo ivulele inyama ithubi manisuke ngalo uthando nikhonzane nantsi into ebesithetha ngayo uba sikwazi uba sikhonzane ngothando noba yeyiphi inkonzo engaqhutywa luthando lukathixo iyaliphosa inqaku uthando lukathixo ufana neoli ioli ingekho ioli akho ndisebenzayo ngothando sikhonzane uba wonke umthetho uzaliswe ngazulinye ngeli lithi uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako.
I don't know whether this is actually written.
And as we know, kubhaliwe oku. Kodwa mhlawumbe kwintshumayelo yasentabeni. Noba ufuna abantu benzeni kuwe, kwenze oko kuqala kubo, ngababhaliwe oko. Ewe, cinga uba kubhaliwe phaa kwintaba kwintshumayelo yasentabeni. Ukuba besinokwenza okwethu, besinokusilela, besingenawuphumelela. Kodwa ukuba uthando lukaThixo lusentliziyweni zethu ngoku iyawuba luthando olo luya kusiqhuba lisinyanzele ngoba wonke umthetho uzaliseke ngazwilini ngeli lithi uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako. Ukuba ke niyarhenyana nidlane lumkani ukuba ningagqitywa omnye ngomnye. Apho umpostile akathethi kwabangakholwayo kodwa thetha ngamakholwa ngabo benza isiqalo esimangalisayo, isiqalo esihle. Ngokuthi umqolo wesixenxe nibe nibaleka kakuhle kuba na osuke wanithintela kuba ningayithambeli inyaniso. Ngoku umbuzo uthi ngubani onimisileyo ekuthobeleni inyaniso? Ukuqhutywa akuveli kulo unibizileyo. Ewe, akho njalo. Umoya kaThixo soloku uqhuba ngokungcwele ekhokhela uba ubuyele elizwini kaThixo. Ithi apho igwele encinane liyayibilisa intlama iphele. Ungakhumbula oko bekusithiwo apho ngokunjalo kakuhle oomama bethu. Bendiyitshilo apho ngokunjalo kuhle kunjani oomama bethu abathe badinga oko kwakuzaba ligwele, bayidinga nje kakuhle, gqibe bayixuba nje kakuhle, bayixova yaze emva koko yenziwa ba intlama entsha. Nantso ke ibonakala ikhula khukhumana, ngoku uyibone ukuba iba yintlama entle ekhulayo. Nantso into endiyithethileyo ukuba igwele encinane liyayibilisa intlama iphela. Ngoku sawu singaqhubeka kuyo zonke incwadi zaseKorinti, kunintsi okungafundwa kodwa ayikukho oko esikuzele apha namhlanje. Kodwa kuba sifuna inkosi emthandazweni, simxele yonke into, sazi ukuba uthembekile, abengenawuthetha nathi ngolu hlobo. Kodwa kunjalo njengoba nditshilwa phambili, isandla esincedayo sikaThixo sithe savula solulelwa kuthi. Akekho umntu ekumele acinezeleke, akekho umntu ekumele ahlazeke, kodwa akekho umntu ekumele agqithe ngathi uThixo akhange abe nento yoba ayithethe kuthi. Sonke sifuna usondela kuye emthandazweni, sithandaze ngokulula nje bazana oodade, ngokulula nje sithandaze. Kubaluleke kakhulu ukuba sonke sifuna ukuqhagamshelana kwethu noThixo emthandazweni. Uthixo uthembekile, ndiqinisekile ukuba usathetha nathi kungokuba unenjongo zothando kuthi. Ukuba abantu abasathethisani, imbi ke loo nto leyo. Ngoko ke okunintsi ke apha kukushiyeka umgwebo nje, kodwa uThixo ukuba usathetha ngoko kusekwithemba, kusekwithemba. Kwaye ndiqinisekile Thixo wam, kwaye ndiyazi ukuba usihambise kwade kwabalapha, kwaye uya kusigqithisa kulo uzuko nembeko yegama lakhe. Amen. Masizeni sinqule. Bawethu osemazulwini, ngentliziyo yam yonke ndiyakubulela ngalo ilizwi lakho elihle elingcwele Nkosi isiphelo sento zonke sisondele yiloo nto uthetha nathi ngendlela ecacileyo nje sithe senza isiqalo esilungileyo Nkosi sithe salityaziswa kwaye wena uthi kuleta enye kuya kumagalati kubani na onithakathileyo ngubani onikhokeleyo aphambuka kumela akuhlawulele oko kodwa Nkosi asifuni ujongana noko ngoku ngoku malunga nam kumalunga nathi sonke ngabanye ukwenza isiqalo esitsha hayi ukuba sime nkqi kodwa ukuba sithathe ukrwela umgca kwizinto ezithile senze isiqalo esitsha kunye nawe Nkosi Nkosi wena ubuyisele izinto zonke njengoba uthe wabuyisele ilizwi lakho kuba lonke ulungiselelo zonke izipho zonke iziqhamo uba zonke izinto zibuyele kwibandla lakho owu Nkosi ukuze sikwazi ukwazi sifumane omnye kom uthando lwakho olungcwele ukuba wonke umntu akwazi ukwamkela omnye nomnye ngendlela uThixo asamkele ngayo kuKristu othixo wam beka isiphelo kuwo bonke iingcinga ezimbi ubugwenxa zonke amazwi zonke incoko oonkosi yonke into engakhiyo echithayo thixo wam senze thina bantu abo unokholiswa ngabo abantu abakuthembileyo abakukholwayo Nkosi uthethile nathi ilizwi lakho liyimbewu siyamkele le mbewu ngaphakathi kuthi ngoku vumela imvulise ukuze imbewu ikwazi uveliswa Nkosi ndinalo olukholo lokuba ekupheleni kwesi sigaba uzoba nesivuno ngokuhlwayelwa kwelizwi lakho elityhilweyo ngokugqibeleleyo ndiyakubulela ngako kwaye ndiyakholwa Nkosi uba ekupheleni konke into ezibhidisayo zithe zasuswa kwaye wena ulingqina lam othixo kwaye lo mbono wephupha wakho yayikuba xa ndandibona nantsimi yengqolowa yonke ilungile nje inombala wegolide ityheli iindlebe zonke zigcwele gcwele zigobile kuba kungekho nokhula nanye into licocekile ingqolowa icocekileyo ngendlela eyayiyo Nkosi isivuno kusamela ukuba singeniswe ndicela wena thixo thembekileyo ezulwini ukuba usivumele sikungqinele sibe nesabelo kuko ukuba singeniswe kwimizuzu yokugqibela xa wonke amafu omgwebo ehlangana ngoko sithe sanikela lonke ithemba ngesaqupha ungenelela ukhanya ubengezele ngako ukuvulwa kwamafu uze bubengezele hayi kuphela kwihlabathi lonke kodwa nakwingqolowa ntsimi yengqolowa ukuze ingeniswe thixo wam silapho uba ufuna usebenzisa abanye yenza kanjani ngawo ungasivumela siqaphele isabelo othe wasinika sona ebukumkanini bakho kwaye sonke siyacela amava acacileyo ayinyaniso kunye nawe Nkosi okukhokela okucacileyo kumoya wakho oyingcwele konke okusakwenziwa sesinika imbeko egameni lakho ngayo yonke into
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Give thanks to the Lord.
Bulelani enkosini.
We give thanks to the Lord.
Sibulele enkosini.
For he is kind.
Kuba elungile.
And his goodness endureth forever.
Ubulungisa bakhe bumi ngonaphakade.
It endures forever.
Bumi ngonaphakade.
It endures forever.
Bumi ngonaphakade.
Praise the Lord.
Bonke inkosi.
Praise the Lord.
Ewe, dumisa inkosi.
Even my soul. Do not forget the good things.
Ngokunjalo mphefumulo wami, ungazilibali izinto ezilungileyo akwenzele zona.
What he has done for you.
Oko akwenzele kona.
What he has done for you.
Oko akwenzele kona.
His is the power.
Ngawakhe amandla.
Almighty is God.
Usomandla nguThixo.
His works are wise.
Imisebenzi yakhe ilumkile.
And his love is new every morning.
Uthando lakhe lutsha imihla ngemihla.
Every morning.
Lutsha imihla ngemihla.
Every morning.
Lutsha imihla ngemihla.
Great is the Lord. Yes.
Inkulu inkosi. Ewe, inkulu inkosi.
His name is holy.
Igama lakhe lingcwele.
And all the earth is full of his
glory. Wonke umhlaba ugcwele uzuko lwakhe.
Full of his glory.
Ugcwele uzuko lwakhe.
Is full of his glory.
Ugcwele uzuko lwakhe.
Worship him.
Mdumiseni.
Worship the Lord.
Dumisani inkosi.
With high reverence.
Ngokuthobeka okukhulu.
Called by us too.
Igama lakhe libizwa sithi okunjalo.
His name is always called with high reverence.
Igama lakhe soloko libizwa ngokuzithoba okukhulu.
Sing to the Lord.
Culelani inkosi.
Sing praises to the Lord.
Culani indumiso. Niculele inkosi.
In joyful choirs.
Kwikwayala evuyayo.
For he hears our song of praise.
Yena uyaziva ingoma zethu zendumiso.
He hears our song of praise.
Uyaziva ingoma zethu zendumiso. Ingoma zethu zendumiso. Amen.